Yiza kuba inxalenye yalo mnyhadala wamaxabiso aphantsi omhla wokuzalwa akwaShoprite. Ze uzifumanele izisulu ezifana ne-500 grams ye-Kellogg's Cornflakes nge-1999 kuphela. Uthiwe jize i-airtime ye-2 rand simahla ne-2 liters ye-Sunfall Sunflower Oil nge-28.99 nje kuphela. Ezi zisulu zifumaneka eMpuma Koloni, kuquka iBeaufort West, George, Knysna, Watson kunye ne-Mossel Bay de kube yi-5 ka-August. Shoprite, amaxabiso aphantsi anokwathemba rhoqo.